Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
Ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangapya nilubana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, now pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tuna mpendeza uongozi. Zambia songa mbele, echeche baba mkombozi. Oh daddy, echeche cheza nikone. Mr. Peace and Order, we thank you for economic growth. Oh daddy, daddy, hebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Nana na mumula chita pretend. Show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, power bomba sonte ni sonte. Aku fonteni ya bombe, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, waletile Kenya bombe. Mwana ni misevo fusha wololo, pit by pit file kontoloka. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Dati, imwe fyoze fyo mwachitana, nisumi na nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shane. You deserve the sound. Bali na puti.
Oh daddy, daddy, hebu cheza nikone. Zambia number one.
Watch it and I'll assume in any sorty sana. Ni sorty sana. Eh, sorty sana.
Everything you do for the people of Zambia, sorty sana. Sorty sana. Sorty sana.
The reason why I sing this song. This man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability. Of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.